howlgalka amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamo ka jooga soomaaliya ilaa iyo 1000 askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka amisom Francisco Mediera ayaa maanta ugu sheegay wariyeyaasha magaalada Muqdisho ku sugan dhimista ciidankan darteed inuu jiri doono dharaaq badan oo ciidamada amisom ah, waxaase uu ka digay inaysa arrintaasi noqonin mid argagax keenta. Mediera waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee Soomaaliya ay dhici doonto si marxalad marxalada, islamarkaasna ay ku xidhnaan doonto xaaladaha ka jira gudaha Soomaaliya. wariyeena Harun Macruuf ayaa hadda studiyaha nagu soo biiray warbixintan inoo haya.
mahadsanid Maxamed. madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika. Francisco Madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa Soomaaliya, waxaana uu intaas ku dareen qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan Soomaaliya bisha December ee soo socota dhammaadkeeda.
amisom has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1000.
waxa uu yiri amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda Soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yiri, 1000 askari marka la gaaro 31 bisha December 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yiri, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom. taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yiri amisom, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay socon doontaa, ayuu yiri, dhaqdhaqaaqyadaas ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka amisom waxa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yidhi, amniga dadka Soomaalida. hadalka Francisco Madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhanaha ururka Al-Shabaab. amisom ayaa shalay war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta Afgo iyo Beledogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. Francisco Madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto.
The focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyey, ayuu yidhi amisom, waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee Soomaaliya iyo ciidanka booliiska Soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee Soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa, ayuu yidhi, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka Soomaalida. waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yidhi, dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo Itoobiyaan ay soo galeen Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwa bedelaya ciidamo hore u joogay.
Of course, the youngsters from Ethiopia are new. You've never seen them. But they are not additional numbers. That's very important.
waxa uu yidhi, dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah amisom. taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. madaxda amisom iyo dowladda Soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxayna ka dambeysay markii Al-Shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada Muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 900 qof.
mahadsanid Harun Macruuf, waxa uu noo soo koobayey warbixin ka hadlaysa madaxa howlgalka amisom Francisco Mideira oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id kana hadlay dhimis lagu sameynayo ciidamada amisom dhammaadka sanadkan. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.